bumva ibyo nabire
ibyo byorere byorere
kuri iyi saha ya saa kumi n'imwe n'igice mu murenge wa Mahama mu karere ka Kirehe nibwo amabisi aturutse i Nyanza n'impunzi z'Abarundi rero nibwo batangiye kuzimurira mu karere ka Kirehe nibutse ko amasezerano y'umuryango w'abibumbye agaragaza ko iyo impunzi ziri ku mupaka w'igihugu cyabo biba bitemewe ko ziba kuri uwo mupaka biraboneka buri mpunzi ifite agacupa k'amazi ariko uhereye isaha yaziye ziragaragara ko zigiye ku maso zinaniwe niko ko mugaragara nk'abananiwe byagenze bite
kwagiye kare cyane twagenze urugendo runini cyane
ziri kugenda rero zerekeza ahantu bagiye kubashumbikira ni mu mahema ahantu ubona ko bahaharuye vuba hari hasanzwe hari ikinani cyangwa se igisambu kuba bivuga batyo unarebye n'imirimo yabo yo kububakira irarimbanije ntabwo yari yakarangiye umuyobozi ushinzwe ibibazo by'impunzi muri ministeri yita ku mpunzi bwana Jean Claude Rwahama yavuze impamvu babimuye yijisha itabona
dufite abantu basaga ibihumbi icumi ubu ngubu ntabwo wahita ubonaho ubashyira ahatunganye niyo mpamvu twavuze ngo tugende buhoro buhoro ahatunganye tuhazana abantu uko tuzagenda tubimura tubazana hano Mahama niko tuzagenda turushaho kuhatunganya ntabwo twabazana rero mu ishyamba mwabibonye ko hari ibikorwa byabanje gukorwa kugira ngo baze bashyikira ahantu hatunganye hadafite aho bahuriye n'aho bari ubu ngubu iby'agateganyo aho tubakirira kuko ni hato cyane ugereranyije n'umubare wabo uhari
ibyo bihumbi icumi byose bizaza hano Mahama
byose bizaza ahangaha navuga ko bizanarenga kuko n'ubu ngubu turacyakira abantu turacyakira impunzi nyinshi n'ubu tuvugana hari abo imodoka zikigerageza kuvana ku mirenge aho bashyikira iyo bageze mu Rwanda si ukuvuga ngo ni umubare ukomeza kwiyongera buri munsi ntabwo tuzi rero igihe bizahagararira icyo dukora twebwe ni ukugerageza kwitegura kwakira umubare ushoboka wose mu bijyanye n'ubushobozi dufite
ukurikije rero n'uburyo bameze hari ubahagarariye nawe bwana Terence yatubwiye ko itandukaniro riri hagati y'aho babaga aho ngaho i Nyanza n'irigiye kuba aho bagiye kuba
kuba tuje hano natwe ndabona ni kibanza gishasha tutaramenyera tutazi n'ahantu tubona ko ubundi icyo twizeye n'umutekano w'u Rwanda icyo twizeye nuko ntacyo dushobora kubura ku Rwanda bari mwarenze mudufasha mukaduha ubuteka kuri twebwe ni ishimwe ntangire mbonano garagareza ku banyarwanda bose
ku rundi ruhande ku buzima bw'abahatuye ni icyaro ariko nuko bigenda nyine hari abagiye babiboneramo umurimo hari nk'umusaza twahoze tuganira yambwiye ko ibiti bye bari kubakisha igiti kimwe bamuguriye ku mafaranga igihumbi magana inani mu biti birenga magana abiri namubari nsanga azabona hafi ibihumbi magana ane umva uko yabyakiriye
buri giti nakivomeraga n'amavida abiri yakuye kukagera ayo mazi nayikoreye ku mutwe kubera ko ariko nari mfite n'akagare noneho ngakoresha nk'amavideo ane nkayasunika nk'umusaza ubwo rero nkumva ko ubu aribwo bwa mbere ntangiye kubona aya mahirwe yo kuri iki giti noneho nanjye nkaba nishimye ubu n'abaturanyi hari impamvu bagomba kumbonamo ko nsobanutse kubera ko yewe ngitangira icyo gihe bamwe narabinginga ngo bamfashe umwe yaza nk'iminsi ibiri akabarananiwe kubera iryo zuba ryariho undi nanone yaza akabarananiwe ariko noneho nkamwereka ibyiza biri imbere hirya none ubu n'abaturage banjye mu mudugudu nabonye mwabahaye akazi ngo nibakore ubu mu kanya bari kumbwira ngo ku giti bari kuryaho magana abiri ubwo se
ku ruhande yuri witegereje ni hafi ya parike Akagera itandukanya Tanzania n'u Rwanda wahita ugira amakenga y'uburyo ni mu gisambu gusa nabyo umuyobozi muri ministeri yita ku mpunzi nabyo yabivuzeho Jean Claude Rwahama
inzitiramibu barazihawe aho bari bari mu byo bazanye nazo zirimo uretse ko ari igikorwa kizanakomeza zakomeza kuba inzitiramibu kuko ahangaha murabibona kuko n'ahantu hegereye ishyamba hazabaho gutanga inzitiramibu ndetse no gutera imiti mu buryo bwose
ubusanzwe Inyanza ubwaho hari ibihumbi bigera muri bitatu ariko ubu ngubu kuri uyu munsi bakaba bimuye abasaga magana ane bivuze ko rero ibihumbi byose uko ari icumi bizagera hano Mahama ikindi umuntu yakwibutsa ni uko izi mpunzi bimuriye hano i Mahama ni uko zatangiye kugera mu Rwanda mu kwezi kwa gatatu ubu ngubu zikaba zigeze hafi ibihumbi icumi ubwo rero gahunda yo kwimura ikaba ikomeje mwari na Eric Bagirubusa ijwi rya Amerika ikirehe mu burasirazuba bw'u Rwanda